Isithombe 22. UJesu uxosha izoni. Luka 19 verse 45-48 kanye noLuka 20 verse 1-2. Ngelinye ilanga uJesu wangena ethempelini eJerusalema. Abantu basebeguqule indlu kaNkulunkulu bayenza indawo yokudayisela. Babenza imali ngokuqhwaga abanye. UJesu wabaxoshela ngaphandle abadayisi, ababi nezilwane. Waphinda wabatshela ngezwi likaNkulunkulu ethi, "Kubhaliwe ukuthi indlu yami iyoba yindlu yokukhuleka, kodwa nina niyiphendula umhume wabaphangi." Ngazo zonke izinsuku uJesu wayefundisa ethempelini. Kodwa abaholi bamaJuda babefuna ithuba lokumbulala uJesu. Ngelinye ilanga bambuza bathi, "Unamvumo yini yokwenza lokhu?"